Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗem Alkam Sare jeenayi lewru juillet hitaande 2026 sakira to gonɗom heɗaade heejoji amen ɗi lelinde mangal muɗum makkat jon o fuu andomi calmini om sanne. Yimɓe ɗo gonduɓe domde damal maayo bafulaɓe fa bakko o lumbina ɗum en maayo ngo ka ñande fuu ɓuri hewde. Yimɓe andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal kañum en ka holti wiide ko yimɓe ñuƴƴodirtale on ɗo nokku koka faratiji mawɗi bangal cellal fa yetto ha walo ana wawi matede muɗum. Wakkati nawtaragol téléphone muɗum so ana toɓo ana woodi hunde ko wawi yettinde neɗɗo caɗele na yimɓe andanɓe kabaruji ɓiliɗi e toɓo ka ɗum woni golloɓe mali météo kañum en ka waran hokkande waran feccidinde on ko woni e ko sababu kutteje ko wawi matede ɗon ɗo golle sagira ɗum semi kabaruji ɗo jogani on kikiɗande bisimilla moɗon mi heɗade min. Bafula be to moblaji domoji bakko o fa lumbina ɗum maayo bafula be ngo ka ñande fuu ɓuri hewde. Yimɓe hewɓe dawoɓe ɓe keɓa e lawol ɓettade on ɗo nokku kañum en kana wondi ñoƴƴodirde tum andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellel kañum en ka holti wiide kutteji mawɗi ana wawi matede banggal ko yimɓe ñoƴƴodirtale on ɗo nokku fa to cellal maɓɓe kañe e ha walu fa keɓeɗen famtade anni ko Moussa Malle Sissoko kañe keƴaɓe amen gomɓe le créduji ɗi heɓani en dow majjum de feytan Ousmane Nyalibouli kañe sita siɗi ɓi
to bafula be to domgol jama kurɗon bangge bakko o ana jokkini wadde tiɗallaji yawara fa e tawede bakko ɗiɗo ɓo waddama kamioji kewɗi e mobilaji kewɗi goɗɗi woni jeeteɗi bangge dangere tentila e babaro to dawɓe ana kuuli paɗi jawdi mum en bona fo ɓuuri jaguji jawɗi bonde
mobilaji waranɗi bangge maayo walan jamma goto saaɓa ƴaɓɓo min kulley ko wonɗi mumin an ko hew muɗum wawa moɓede ɓooya kono liɗɗi fo attade cofe e nandana muɗum ɗum naɓanmi kono haalana gongal jaman utiɗo sanne meɗe tewtora lamo tinno fiya dabiri yalla kaki amen ana ƴaɓɓo pati bona
hewgol jama o nokku ana wembiɗo dogotoro en fedde ɓe noddirta commission de veille médecin chef docteur Youssouf Koulibaly ana waɗa noddago kabaru cellal ɓeyde daranede ley o nokku
diyanji amen fottare sukaɓe amen e hawalji amen fo handen anli tiɗallaji saabi jamana ɓutiɗo sanne dabira hana fiyede ko naari bangal faddade ñabbilaji watti joni mi woni cafaji ko haɓata de dogoji e nandal muɗum mbeɗa hokka ɗo yimɓe fo wonɓe on nokku noddirteɗo tintila hasgun e muɗum sanne mais wonɗon dotoro gotoɗo heeɓo o jama mbeɗa wonde e tewde balle ko jungo walle UNICEF fabrata amen culmorɗe o nokkude nandal muɗum saabi alahaala ana tiɗno wodiri joni rewɓe kan sukaɓe ana hewi ɗon du
ewi kanankoɓɓe gennidi ko sabimbini o kabaru yo saabi bonugol lawol bamako kay farde ngol moƴƴinede bakko bafula be o tan woni ɗo himɓe jaɓɓiroto hakkude ɗe nokkuji ɗiɗi.
Leyɗele kawtuɓele guɓal ngal ɓe noddirta confédération des états de l'alliance des états du sahel ñalawma hannde o kañe e russi kañum en ka sembini gollidal mumen. Ministre en maɓɓe kumaniɓe kabaruji gollidal hakkunde ɗeɗo leyɗele kañe e leydi russi kañum en ka na wonno ele batu mumen gaɗɗo leydi niger alalbare keñe ɗum woni ñami le oɗo batu ɗiɗo ba ɓe golli ɓe kaltidi caɗele ɓiliɗi e ndenago fa yetto ɗatiɗi mi mbawi jokkude ñalawma hannde o banggal gollidal hakkunde maɓɓe fa kimen famtare anni ko mayram Koulibaly heɓani en dow majjum ɗo fettango Ousmane Nyalibouli.
To ñamaye to ministre leydi russi kumniɗo haajiji mum gon e sella Sergey Lavrov holti wiide leydi muɗum ndi jokkinan wallude mali burkina e niger dow daranade ndenagu o darti du gollidiɓe gonɓe leygol lefol ɓeyde wattude koyɗe mumen dow haɓugol e terrorisme saabi hakkille makko o imma dara darde muɗum ana mawni sanne dow dartugol heɓugol jaabuji duumiɗi kananke leydi russi o holti wiide du jokkininde imma daraji banggal jangingoji dartugol mbarkantakugolle e ɓeydugol semminde manggal pat en ana moƴƴi sanne timmode holti wiide du leydi risi ndi jokkina wallirinde banggal guure leyɗe asd alkama gaddeteɗo arande ana dooma le lewru septembre garoru ndu
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvége
ndungu o kañum ka fuɗɗile leydi amen ndi wakkati fuu so majale kam ka waɗi yogaɓe kañum em ka ñifam téléphone ngaji mumen nadu suuɗi ɗum fati kam o samado maɓɓe yimɓe andanɓe kabaruji ɓiliɗe majjum kañum en ka holti wiide nawtaragol téléphone ele kam wana wawi yettinde jamande caɗele hono ka ɗo haala wurdi fa keɓen famtare anni ko Aissata Diarra landodiri e kanko Bakary Magane goto e gollo mali météo heɓani en dow majjum
watti fuu so météo holliti kammu ana toɓa faamon tan ana wawi waddude tiiɗallaji mawɗi, saabu so henndu immikin ana wawi waɗde bonallaji maƴƴe du e dimmbago kammu ana wawi waɗde bonallaji. Feñude téléphone watti toɓo kammu wona hunde ko moƴƴi, ina dogi kuteji sattuɗi sanne, saabu ana wawi sabbinbinde liggore jippojo jommum. Liggore o hunde tan ko ya jippade do kuraŋaji fartode mansiŋaji nandan muɗum. Hunde fof ko liggore ɓuuri yidde kasin, yo hone potoji to filiŋaji kuran ƴaɓɓirto fartade kasin leɗɗe mawɗe nandan muɗum. So kammu ana toɓa hikkitoɗon doode leɗɗe mawɗe, yeeho nokkuto deejet ɓuuri heɓede, yo Allah daɗon sarde liggoje. So kammu ana toɓa ñife kulleji kuraŋaji fof gonle suudu moɗon.
Sekirab ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde. Min jowti om sanne heɗade men nga fat jehe fewi nokkuɗo e seeɗa Lela Diarra Touré waɗan humpuntindo on ɗiɗo kabaruji fuu e Francine Konde en ki région.
Mendi ana e hakkille yimɓe yogaaɓe croix rouge janjinta baasiji nden no ɓe ceera golle. Wona non andon wiide leyɗe ɗe jaati hono Mali kamɓe dokkata croix rouge yamirore walla yimɓe heɓe tiiɗallaji saabe baasiji. Golle maɓɓe fuu ana fawi dow neɗɗaɓe sakkade e timinde baasiji wona ɗum woni darde maɓɓe. Ka dow wallude bangal neɗɗaku croix rouge ana faabono jan heɓirte.